ñanna ga duwe kire commune ngodirdo kiloji chapande joy ngalura tumbutu holi tama wiide kabaru odo commune o na hulbini sanne e wi yimbe le tun ana wara wattu yoga jamara de na wondi e tialaji chatudi soni dabareji kunca naga hore no yawiri e wi mabbe tidalla o nangan commune o fuf e badade mudum
mide e sukulla sanne ande kilo maro temdere e bu sapo sotte mine na wala ko joggi gese amende wala ko hoki hikami tampan sanne kam o bunni gese amende fu dimi hectare ngaji fa he me fu bun wajibe ame wakati yaade tomboktu gollo de gese
koy tumbuti
aminata sisi na ja o don nuku o sukabe taton o joggi e be do wondi gila jongalle makko iwi hen batte rafi ngure mo joggi ti allahji muynude sukabe makko be
ero faraaji
de tampi sanne don sukabe min joggi min gala ko dokkat haaje ame ana e balli gusan
to bondoro tun ele wuddu leedi ndi nona ko non e wi ardibe commune o gila ti allahji di puddi wode ngure nangi nuku o fuf e be darda lam ko be kanye kala pabotobe yo fide dabreji yalla o do tidalla o no immo kedanna abdu ongoyba joko tatabo mer mondoro
balligu ko yibe be hebi ko do dereji tan woni wakati mo kala mi o fei huna ka yota ki le commune do fa hande mi heba ino hunko halde amine tampi do san yimbe wondo ngabe dubi fa hewi be demay
e on wattu goto o der raison kay polina gondi adde bonandaji der gese no kuji kiwdi nyoro anawara jonte didi hande tagal ko ngadi bonanda le gese de le galleji ido polidi fudi natude mudun kajabe lam gonbe der no kuji ngodude dido telaji di ngadi noddango kedana mamadou jige jokko arandejo maire commune gajabakajil
immi kemi hore hen jewoy kabar on wordi le gese de bonanda o momni san polidi nyami gese de fu yimbe tobe ana hani wallede be ngala ko be nyam
guldude ne dakude collectivité batte kipali e ngukaji e kanye ciutaldi ngartede fewde e gollobe mabbe na bawi latade sababu sembinde o do tidalla rafingure sabe gollobe mbawta fi yottade dido nokuji di tobe kewde kanye hewgol ndiyam mawji di wattu libbi juillet août latiki sababu bonandaji ndiyam der dido nokuji di fa yottade lewru septembre toro o yotti non ko buri ugnoy temedore ugnoy chabantoton yimbele don ko holliti gollirde protection civile ka dum fu fetoede andan wiide kureji gondi ton di bangal rafingure na burdi adadu den nokuji kewdi leedindi chapan itati le temdere